bafutegerize murugure nibenda ngo kwe batanze kamba usha
Abantu bese bafutegerize